Hey, hey, hey.
It's the Super Angel.
Yeah, Taiku wa Tai.
Yeah, yeah.
Big one, four, three, six, five. Jamaica.
On the beat.
Samba, boom,
ba, cha. Take away below.
Pass move, let's in you put on pa. Up a pen, a
chile, pa, go, chino, ropa.
Ile na ngoni mula fundinga boko mega pa itina shikokolo kula wako Ukule ifurisha pashili tatuaba sana romantika iku papatwa kula wako Wale toku tumba kwa tuli wa festo kwa limu nobe extra kwa tuli mula wako Changala na wangala kukutima wanti nanzo ya watlazo kutitete vile lazo kulolia
Champua waya kulolia
Meta mapiti la kuwa yeah.
Oh. Champua waya kulolia
Akakote vya kukubwa muda
Kutalo noti kwa tiwa baba mulilo Na nalolesha future ya nditi ya kamulimo Moku shupa ndefilo kubomba nangu kamulimo Mula vi ya nditi ya mopola peta kamulimo Nakano kunde kela pressure life ya nditi ya nilwala Time ya kula mnalore peta na ya naka wala wala wale Nungu papa tete biongo nalikana tamutani kasi mula No matampe kukushana tene tapile jimoneke yipapati Lefu ngole meka tulaleka tatu kakati Lewe peta waya kaguloria fwaya kakanshila Kona katamba lala lolesha po pakanshila Ine nangu ni mulafu ndinga boku mega patina shikokolo kula wako Ukule ifurisha pashili tatuaba sana romantika iku papatwa kula wako Wale toku tumba kwa tuli wa festo kwa limu nobe extra kwa tuli mula wako Shangala na wangala kumutima wanti nanzo ya watlazo kutitete vile lazo kulolia
Champua waya kulolia
Meta mapiti la kuwa
Champua waya kulolia
Akakote vya kukubwa muda kutaka
Nangu ni mulafu ndinga boku mega patina shikokolo kula wako Ukule ifurisha pashili tatuaba sana romantika iku papatwa kula wako Wale toku tumba kwa tuli wa festo kwa limu nobe extra kwa tuli mula wako Shangala na wangala kukutima wanti nanzo ya watlazo kutitete vile lazo kulolia
Champua waya kulolia
Meta mapiti la kuwa yeah.
Champua waya kulolia
Akakote vya kukubwa muda
Ela atile boss Sampira Ela sampodi Quantetri Tupa staleji Igalu Tokyo Coach Conte pakocha Ubu deko va jazz Ela basale Yolo pakoach Tupa nika kapon Boss by Shandia And one Lola Trigger
Nigga one Lola Nation